my boy.
Who's this?
The beat on the beat.
Sio mimi, misi na kumwe kama hilo jamani. Iyo picha wamediti na AI. Hata nishikiwe bunduki kwa exi wala siwezi rudi. Wala sijonana na exi, chunguza iyo AI. Iyo connection gani, wakati mwezenu hayo mambo sijawai. Nishachoka kujeleza, sio mimi nishasema. Cheki kwanza hiyo sura AI yo.
Uyo sio mimi, uyo no 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 no, hiyo ni AI. Uyo sio mimi, uyo no 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 no, hiyo ni AI.
Hiyo sauti nayo samba na tongoza Zuchu, ichunguze ni vizuri ni AI mtupu. Maranandi chonde bilinasi, siyo mimi iyo AI. Mara Paula chonde tutubadi, siyo mimi iyo AI. Mimi so mwizi iyo video so mimi, watu wanajua kwediti jamani. Mimi sina bicho kubwa kama ilo Chunguza vizuri utagundua ni AI.
Uyo sio mimi, uyo no 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 no, hiyo ni AI. Uyo sio mimi, uyo no 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 no, hiyo ni AI.
Natengo masjemba mimi ni AI.
Nijoy.